ɗi yannde jooni to min ta capan tati studio kalangu habaru je fulfulde sukaɓe ummatore wonɓe darni wurtigol laddeji e renugol laddeji e jaaye subaka hande ɓe gaɗi jiidal dow fi sigila gonɗo waɗe yaade COP 26 ɓe gatte ɗo goho lewru novembre ko warta ɗum en ɗan taw enɗan leydi Inguila en nanan ko ɗum laati ko wattu hiɓe capanɗe jeeɗi toon kay won ko nangui ñaw choléra ɗo enɗan région mo Niamey ɗo du fa hande loctorojo mawɗo ley Niamey ɗo fillonto enen ɗum waɗiri yewtere men penno studio kala ngo haltana haala ko rewɓe laatiɓe jangguinole CGD to ene dogan duci mballa koɓe gonɓe gaddano CGO gam batte cukaɓe janggoɓe ɗon enaɓe heeɓa feccare Soumana Amadou janggata habaruji fulfulde koto jawwone moon noni e dow fi ko darto hono sigila ko wonno waɗe hawrinde wiyetene COP 26 ƴewtana filla woñ itagol mbakaji e kullantarede ko sawi e muɗum ɗum waddi ko himɓe laatiɓe haaloɓe do inde majjuɗe ɗo leydi Niger ɓe gaɗi hawritere goɗoon subaka hande o gam batte ɗum joɗon hokkodire kibaruji ƴewde ɗume won ko ɗum wawi waddande Afrique kañum e Niger fou caggal nde hawrinde waɗo wi tilake Sani Ayouba hoorejo noon endemo sukaɓe ummatore darniɓe renugol ladde je jaaye nani ko hanni Evelyne Danzoumbe dow fi o
hawrino ƴewtinade laawi durwi diɗɗo saɗormaji ɗi woñƴitagol bakaji gonno gaddana himɓe kam fuu ene woñƴitagol bakaji gol enɗan wonno yehira nder leyɗe duniyaru hawrine nde enɗan toon leydi Inguila waɗoyte go'o lewru novembre hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e lasso e go'o yaade sappo e ɗiɗi mayru ndenne to amin minen ɗum laawol noon ko watta min pindina pelle jinganoje himɓe leydi har ko daratani filla no hawrine nde enɗan wonano siriyore e kadi ndu fa hande min ƴewtino min kaala dow durogo enɗan no watte e giiɗe amin ko mosola heɓ nden nder daade worre min kolla komin giƴi ko hana waɗede gam sembin inde ko watta leyɗe Afrique ɗe enɗan e leydi Niger du nafu nder duro ko hawrine nde enɗan ardini min ƴema du fa hannden ɗum tittinkino ko watta sembe guleki ki enɗan ɓuyto nder leyɗe duniyaru du enɗan fodde no jo en ande ƴamiri ɗum
waɗiri
région mo Niamey ni hono neɗɗo e jiiraɗo choléra goho yakana lewru uttude ene jeenayi muɗum ɗo e nde hôpital magga gaggal ɗo Niamey ɗen waɗa jong ko watti hiɓe capanɗe jeɗɗo e jeɗɗo on ko ñawgu enɗan nangui yeruno hoorejo loctorore mawnde nde commune Tataɓo haalirɗo galle Niamey docteur Habou Abdourahmani do calalol bannimi Moussa Hassan
fa warde lasso e jeegom lewru utti tane duuɓi ujunaji ɗiɗi e lasso e goho ɗo ni nder région Niamey yimɓe lasso e tato e sappo e jeɗɗo kan en goni limtaɓe nangguɓe ñaw choléra gu enda ɗiɗo nder maɓɓe wuro maayi jo loctorore illa wakkati banggol ñawgu enɗan ministére kawjiɗo cellal himɓe hawtidade e saru suuji mum gam siryade durwiɗiɗde ñaw choléra gu enɗan cingi nder loctoroje commune ji joyi huɓere Niamey nokkuje to ñawɓe ɓe enɗan joɗoto ñawti ɓe daɗa no wodi du fa handen safareji gaddaɗi himɓe ñawtire gaɗa mum kaden no wodi yilotoɓe gattaɓe nder loctoroje ɗen e nder banggueje ɗen enɗan gam firtude ko e himɓe ko watta ɓe kiisa raw ñaw choléra
surtout donc le méthode de prévention
to enɗa agades du konɗa hisama e ley ñalaɗe cagtiɗɗe enɗan coronavirus ono yi e sanne e himɓeje ɗum du konɗan hooreɓe cellal to agades commune on ɓe mbini hono ko ɗuuɗi fuu ɓe dille wamɓe enɗan so ƴeewama kan tawrete ɗum Rachida Harouna kañum woni hono hoorejo loctorore ley gallu agades to enɗa nan ko haalni Moussa Mamman noye fi ono yara
min jii ko rawu ñaw coronavirus gu enɗan ɓeydake ɗo nder région amin ko waddi ɗum min pamani ɗum kan woni taykade ƴewtino daara cellal ummotoɓe leyɗe mumen no jaaha leyɗe tubakoɓe ko OIM woni no waɗana ɓe illa du wakkati ɓe gadda nden ƴewtinaki ki enɗan watte neɗɗo mabɓe fudu so cellal mum ƴewtine daare deney ɓiɓɓe ñaw coronavirus gu enɗan tawaka himmu nder mabɓe du ɗiɗum heɓa tawreteɓe ɓiɓɓe ñaw gu enɗan ɗum du saabi ko région amin o enɗan dimma tawreteɓe ñaw gu enɗan no ɗuuɗi ɓurde région ŋiji ɗi to nder cakantarare amin nde du no woodi ɓe galano ɗow tanu laawi singaɗi gam ɗurwiɗiɗde ñawgu e raaɓu mum amma miɗo watta daane yaade he mabɓe gam sembindinde ɓe ɓe ɗow tano laabi ɗi enda ɓe gara du fa handen ɓe tuufe batte ko hisina yimɓe raaɓu gu enda
noga ena lewru tubinaɗe noga e goho nden wonno ko ministére hawjinde filla lumaku ƴami jo e lekkoliji joɓen teɗɗi enda neɗɗo mabɓe fuu to ɓeyde bambuɗo dow ko yoɓeteno ɗum to ɓuyta bambuɗo fadde mabɓe ƴewtinade honnoye hani ceede lekkolɗe yoɓire leydi men Niger ɗo hawrinde mabbe ne nan kambe jo en lekoliji joben te leydi Niger ni dum won ko be jii do hala ka en dan Amadou Djibo Danda koy kaw woni horeje mabbe nan ko halani bandimi Asmane Sina
ya rien de compliqué c'est une instruction
wala fu ko tidi gom der majjum andinore non yude to gomnati min do tantu du ko wi a der mayri andinore de en den ni dermu wi a kana to dum beydu to dum uytu cede joban tede cukabe jangobe der jangirde tawade do jonde ko en cede abadaje den kanni sarobe be en den jobata fa komiti cingado o en den timmina golleji mum sarobe be en den tinno gara binde cukabe mum min kedoto min dar ko wi oyte yaade yesu no wado dum der ko wi oyte yaade yesu dum en den goddum haali ko wawi wallirde jangirde de en
den les écoles privées aussi
komiti dum woni fedde yeewore ne wat ko tawe cede en darnama nokku gorta filla jobno lekkol o en da wiama fedde de hande suba ko woni ko ne jojina do en dan galle nyeme no tawadu kon nan ni hono fedde syndicaji janginobe ono hakkunderi kany e fana janginobe kitol golle to en da region mo maradi kambe du kon nan ni be jaari wullana mabbe to wuro kite hakkune mabbe kawji do hono jawdi mabbe to en dan Niger Post dun du kon dan gabbate be mbibe jojinanama ko be kana wadde feysede kalay nani ko fawar jondu kon nan ni Aminu Adamu hore mabbe goto hali
on nous a imposé ce compte de
un tilseminno illa lewru u itano dubi ujunaji didi e sappo e jenay min pirte lamba resirre cede wala du mu yamimi nyumo amin do majju kebe jeegon du fu wi tilay amin min desa de resirre de enda lewru jobdi dimin ko kete didu ana ko duudi gonno min nanay beldum majjum ba waddi ko min gaddi filla o enda yesu ciudi kiti kito todo on enda ko hettinani neddo amin fu sey o wi tilay wala der majju amma receiver ko nani sey wi to filla ka endan hana do endan tan dum darata redu leedi dum fu wala ko kam waawi wi ude do majju den kitoto do endan wi neddo amin fu hidi ittude hore mum der sigila o to winde inde mum wadda hokka receiver minen dum de Allah jabe min tokkiti to min dar fi on endan
pour voir si les camarades ont leur compte fermé ou pas
aminu adob noni horejo farjo ni syndicaji janginobe l'école yawtar makko mohammed mamma oni o yamidu kondani hono receiver o kanne dum on ko yi halaka kanon woni wi'ay mo hunde fudo majju non ni lay habaruji di fa hande no tawadu hono gam batte alle heba hono gollal ñeñal e golle juude ya yeso dum waddi ko horejo suudu mawndu hawjidi golle juude do en leedi Niger wad jahangal to en belle yara gam batte wadde firtugol ko e tindi yaade himbe wadde be golle juude den enda heba golle mabbe keba den jaha yeso fa woda nan ko faande Alassa Abdou laati do kanyu o enda wonno faande horejo suudu enda o halani bandimi Seydi Abdou windi tando fi o
ago semani no der golleji di semayi wonno wada beydena golloobe golle jungo andal gam fini Allah fu no won tan no beydorono filla gadoobe loode kamben e gide mabbe golle mabbe darike nonniya gam himbe gala nawturo e majji amma de tiewama hana nonno deni gado loone hokkama andal no famon ko golleji don ko wadirti e lopal ko hana loone tan hande bangabe gombe no bangi duudal mabbe fu no jarani poteji ko wattante findi han pot de fer en nonni delle anga do loone worre haiban poti joy e loone worre den denne ille don en riba ma beydaki no loone chaadiri fu burta kime tati amma potiji di da a wadiri no wodiri a hebawan ujunere fa ujinagi tati dun wadi golle jungu sai da himbe beydanama andal kesi to koji jaman on handen golleji fu andadi ko mamiraabe jaman yidadi delle sai da himbe beydanama andal
yike ciki forme
nani to enan gay kay no wodi jaati nokku to himbe gonno ekite golle kana woni himbe lardube woni ekite golle juuden enda nokko don golla kana woni be mi sadar maaji no heewi sanne e do fi ciagal se be ngadi golleji di enda kulle de ciottol mudum Isa Musa Tondo goto e fawar joni horebe hono nokkurne enda o holli wiide sadar maaji di fadal alu yewtide makko
igate 16eme igada riyanti
minen gada jodorde leece minen nyota balure de serki e faa suudir minen gada mi wodana sukkabe jeego o lardube gombe no ekkito gada andi haraka golle jungu sayni munyal wakati jigon neddo heba wakati jigon neddo sama amma joni ko buri mettugo berne kan woni kanu be cioda kulle amin de be ciotta minen gatti gite he mabbe amma sayni be jaha fa nyemay ɓe codowa balɗe ɗiɗi de boni ɓe gadda ɗum to amin ɓe ki amin moƴƴinanaɓe woɓɓe gara gi'a gaɗane are nde ni min gaɗi ɓe gartata minen eela hoorejo larɗuɓe ɓe gattanamin junngo wi'e himɓe acca garbinaaki nde neɗɗo nannganaaka allah mi yono waɗo hannde nde ni neɗɗo nannganaama aɗa waɗa golle ma junngo a haajaaka e ko goɗɗo
malidou ko nanngonnoɗo hoore gouvernement nden soumaylo boube may ga hawtade e ministre debbo goto joɗinoɗo hawji jawdi mali ka en woni ko nodda keñande nanga udda ɗum du konna wiyamɓe tumirama ni hono wadde haajeji birguitiɗi e dow fi codol hono laana pirowa ka hoorejo leydi Ibrahima Boubacar Keita on endan ɗum du konnani wonno ko fahanden Boubacar Bokum famminto en ɗo endan ɗum saabi ɗum wakkati mo Mouktar Hamadou noddimo e calol ƴamimo.
Min fuu ko suudu kiite leydi Mali du waɗi ɗum hayɗinimi sanne ngam min keɗaki ɗum waɗa suudu kiite du gaɗa ko Soumaylo Boube Maiga wurti haali yeeso cuuɗi kokkoji habaru ngam wi'ude ko harko dartani filla coggu laana piroka gom e are ngam soogeji leydi Mali filla coggu gudermo o tuuma hannden o lamnaama ɓooye seɗɗa gaɗa mum sey procureur kandu wurti haali nden jaagore mum Boube Maiga o enɗen nannga to ɗum woni komin janci ngam ɗum hegaaki suudu kiite leydi haala ummina ko haali irɗum he bandum waɗude ɗum du no ada hakkilloji himɓe ngam leydi ndi tawra saɗormaaji e rafi keƴeron hakkillo fukkiimum nde ni cuuɗi kiite mum no gaɗira ni he bandum to iɗum hulƴini.
Tokyo leydi Japon nokku to fijoji himɓe larɗuɓe gonno gaɗa ɓi leydi Niger goto tawaɗo ley batu majjo Ibrahim Dayabu o waɗi doggudu makko métrji hemer subaka o endan kano wona o daɗay ndenne o ittama e ley jahangal ngal nga o heɓay honno hanurno ni o heɓay bako heɓannoɗo leydi Niger kañum ko heɓunoto endan Rio duminaɗi ɗi e sappo e jeegon kano woni o heɓi andal le majju sanne hoorejo hono fédération himɓe larɗuɓe waɗoɓe hono fijoji ɗi mbiteɗo Haruna Ousmane kañum woni ko hollimin ɗum ɗiɗaɓo mo leydi Niger gonɗo ɗo filla tewtogol ene mbiteɗo Faty Hamidou kandu kondan no wonno sigilo ɗiɗi lewru septembre woni ko yatona toa e filla paɗɗol ɓoɗe ɗe enda rewɓe janguɓe ley CGD to enen dogan duci région mo Dosso ɓe gaddani hono fande CG o ballat gam batte Allah e heɓa sukaɓe jangoɓeɓe enɗan ɓeyda ka en du konda har filla ko darto ande muɗum en madame Bakingue Zara Boubacar Goubé kañum woni hooreje mabɓe kamɓe rewɓe nani ko o yewtini Abdoul Aziz ɗan yumma komin pirti e fulfulde
janguirde CGD dogon duci de no tokkamin hakke gam nder janguirde min jangui min jotti to min goni ɗo hande minen beltoro e andel gal min keɓi Allah sibaki min gaɗi min mbi to no woɗi sanne min bargirane he moƴƴere nden hannden komin paami ande sukaaɓen soƴƴake gaɗa far tewteruji ɗiɓe gatta he dow etol andal ɗeɓe gaɗante nder janguirde ɗen nde niji e wama keɓtol cakkitigol ngol janguirde ɗen heɓi hikka welaymin bako nokkuji fuu nonno nde minen kayni dow min janguɓe hiɓɓe nder janguirden min kokkan sembe dow nangalngu sukaaɓe école ɓen gam ɓe keɓa jande lobbere
ɗumen woni ko mbawɗon walla turde CGE dogan ducci o
fedde deni singa kana rowani min gaɗi ɗo golleji kewɗi to min gari min giidi e hoore janguirden hawtade e saaroɓe sukaɓe école ɓen to min jewtidi e maɓɓe ɓe kollimin koɓe kaaja he amin ngam jaaki yeeso heɓi Allah yettama ngam hitaane hikka de min balli sukaɓe école ɓe he moƴƴinol talki tewtewji ɗiɓe gaɗi gaɗanido ɓe ƴami he amin ɓiɓe kaaƴa min nangana sukaaɓe école ɓen ko ɓeydantaɓe he ande maɓɓe ko waɗini min jardori e mum ngam sukaaɓe école ɗon nder maɓɓe ɓe gala bawɗe delli nde ni min jardoraki e haala maɓɓe ɓe keɓata andal ngal min kiɗi ɓe keɓagal no handi do sukaaɓe école ɓen fuu ɓe fonni fara kokkol andal ngal ngam sukaaɓe gon saaroɓe maɓɓe no goodi bawɗe ko hoƴantaɓe janguinowo ko warta wuro janguinaɓe woɓɓe dow gala bawɗe delli no handi ɓe fuu ɓe fonni ɓe balliri
toi keɓe tan ko ballitirton CGE o
to min gaɗana hano kawritol balla ko lewru fuu no wodi komin gattata ngam tan min keɓa min ballira janguirde amin hinde de
e do ɗum honko habarumi e fulfulde tilli se mbi assalamu aleykum mbalente jam waali.